kolele enu wa onye zulu kenyona enu wa onye meli kenyona iba malezo kuna enu wa nakazo dinimia akazo dinimia akazu sonya ka mani ba mwa kemeli bia wanda bani no buwo emezi ano ya delenya konye na manya chetechi nakana no wabaya enu wa one zulu kenyona nenenu wa nyino nimia uwa chuku kele chonya ma kande mado jabalo yego yego ego akwale la onye na akwale ego akwale la nyine bele ego Yego buma, uwa mama na bego,
uwa mama na bego.
Nene ne made na bo, ogu ke boku dele chuku. Kozo we bulo biozo, mano biozo na batazi. Woku dele weda kona lua. Ibe kona boko Ibu tele nye moto Naga banyoko Ibu to chikwe Naga banyoko Nde banyo Oku kona ba Obiaze we buli moto nyabia Butele nya boku dile chuku Butele nya moto kobale nyoko Kobale nya exhaust oko Anabo we bacha owena Woku diri wachiri osuli na no buli moto Kobaze exhaust oko Oh, well, Lozana, thank you for leading so. By Mr. Turkey, Motoni, we will not go. Motoni, no, Balea, Lea. Oh, well, Lodia, Dalo, Wakario, Mumao. Omunwa na nwonyuku Omunwa na nwonye nta
Omunwa ga ni kuwa ukugo Alile buno biozo Akwalile buno biozo Alile buno biozo Chaiwe lonji nini kemari wake biko Alile buno biozo
Na nyebe go jolo Nyabole lawyer we debele okudili. Nyabole lawyer we debele okudili chu. Ona mazibe lawyer kwa okudili. Ilusia na koto iboke gaso. Ika wandi koto na bivake na boko. Wonye buto moto nega banyoko. Wonye buto chikwe nega banyoko. Ibute wibaro nega banyoko. Nde banyo akoko na ba. Panya bobyoza nina kolono. Obyoza onya bali moto nyoko. Manye mweli ego odia polo ye dewe. Ive gone mel. Ive gone mel. Ototo mwende luziani. Bana bopo tana kotwe be mibe. Magistrate wejuba no obyoza. Obyoza onya bali moto nyoko. Kedi kije si je. Obyoza we kwa balele. Na mi butele moto kwa bale moko. Mano be guzosu kan butele kwa bale moko. Ora be guzosu o, pa moto ni nako. Yeme no man na naga kwa mungwa moto mu. Magisture ti wejua no obyoza ibe sigo. Osi yes. Magisture ti wejuba kudiri. Wakudiri. Guilty or not guilty. Woku diri weza. Na maduro guilty cha cha. Magistrate ibe kana boko. Onye bute moto na mabanyoko. Onye bute wibaro na mabanyoko. Ibuto chibwe na mabanyoko. Ibute duronu na mabanyoko. Nde banyo oko kanaba. Nene mo kano bemo. Obyoza we buli moto nyebia. Buteli mu moto. Wese mo bale nyoko. Mbasi alinya moto kuo. Obyoza we bolu polisi webia. Otu nikosi we meo. Nyagwaroku dele nabani ba maria. Ebobu no biveke na boko. No biveke na boko. Onye bute moto nega banyoko. Onye bute wibaro nega banyoko. Ibuto chibo nega banyoko. Wende banyo akoko naba. Tony Koku di Lisi Bebu. Obyoza we kwa la lelena. Kobyoza na ganezi. Ali Obyoza na kwa. Abo na mweli ega abale mula ya bia. Abo na mweli ego abale mula ya bia. Anabaka jive na talo. Ali ni mwake na kwa lodise. Woke kibe beko enugo. Woke kibe beko. Woke kibe beko. Woke kibe beko. I want to live in my woke beko. Woke kibe beko. Woke kibe beko. Woke kibe beko. I want to live in my woke beko. onye bụrụ nwanne maka iye go ọganeru oke n'aka Chukwu maka onye jiri enyi wekwa anya anjụọ gị kedu anụ ị ga-amazi ọlụ dị mma nwere ụgwọ inugo ọlụ dị ngọ nwere ụgwọ ọ bụ egbe gaa na n'egbe ụbụ mma gaa na na mma amala iji bi ụwa bụ Chukwu weju ụwa anyụkwa ebu gị gbana ere nke m ụwa ụba ego n'osi na Chukwu mpakara anya m ọzọ emesịa bụ n'ọzọ gana awele Nigeria aga ma kọlụ na akịkọ mmadụ na-abọ na dị na mma ụbụ ke bụ ọga maka nke ọzọ bụ nkechi nyere nwanyị ọma o were n'ogbu ụbọchị nkechi nyere na-aga n'ezi wekwudo mikolo Mikolo batalị ego Mikolo baba nkechi nyele abụlụ nge n'anya I want you to give me your love if you give me your love I will give you my love bana babacha ona oweluze n'ogbu ụbọchị o Mikolo nkechi nyele wegwabe ya nkechi nyele nwanyị ọma naanị macha onye ga-ejere m ije onye ga-egbu abaje babụja mana ibe dị n'ime akpa bụ ngwa ekwe mana o jesi ewe nata na-aga m akwụnye ụgbọ nkechi nyere welo kechi bụ ogeme ọ bụ oyiyi ọ ga-amaka bịa keli ka ijele m abụja ka ibinyele m mmadụ ibe ijesi ewe nata mikolo gakwa oge ụgwọ ọbụma nkechi nyere gbalụ ọ ga-amaka n'ibe dị n'ime akpa bụ kemikal eji alụ ọgwụ ọ ga-amaka agwa ekwele maka na ọ bụ oyi ya bielie ọ na-abụgo ibe oyi mere oyi ya ebe ọ ga-amaka na-aga n'ụzọ ipolisi wee jide nwa akwa ga-amaka na-akwa ibe oyi ma o mere eme amala iji bi ụwa bụ Chukwu wee ji ụwa anyụkwa ebu gị gbana ere nke m ụwa ụba ego n'osi na Chukwu mpakara anya m ọzọ emesịa bụ n'ọzọ gana amala iji bi ụwa bụ Chukwu wee ji ụwa anyụkwa ebu gị gbana ere nke m ụwa ụba ego n'osi na Chukwu mpakara anya m ọzọ emesịa bụ n'ọzọ gana ọgamaka mesịrị jebe nga arịrịọ na-akwa ibe oyi mere oyi ya ibe oyi m mere mma owelụzi n'ofe ụbọchị nkechi nyere nwanyị ọma na na Mikolo ebuli moto gawa n'ezi wepụta na chekin pọntị ndị polisi wee kwụsịbe. Manya bụ nkechi nyere manya mara na mgbegbe dị na butu moto. Otu n'ikava si jeo ma beluzieni na mkpọrọ wee kwudo ọgamaka. Ọgamaka sịba nnọọ, ọgamaka sịba nnọọ, ya bụ nke onye na-eme anya cheta chio. Igwe niile ejekọ n'ụzụọ, ọgba egbe tinye bụ ya n'ọbọ, ọbụ mma tinye mma n'ọbọ. Onye metela ogbulo ije n'ụwa dị ogbuo.
Woody mama bụ onye amosu.
batwa wanya mosu anadema batwa biyo wadema majali batu kwebuka yukwebuka manyaka nabao welego ibo wenye wudi mama naka wudi mama wena babia wudi mama narue wudi mama webabamba ajuju anaju gediko gesibu chukwebuka genwego nieme numa na nangibu chukwebuka
wumibo chukwebuka
jano adeli lu delele aboli lu dele kaboya bonike udele ba jano adeli lu delele aboli lu dele kaboya bonike.
Limited. When you're going to go to Chimo, when you're
sere nyabolo webula banya weje bobodo yibo nyajeli Switzerland. Nono lonyo tutu alo webula banya nabobodo Brazil. Brazil and Abba South Africa. Otunikos, he would go. Macanego, he would not like you.
I am,
Club Embassy and Baseline to go to South Africa. Nana sele famukuo while I wear motos na South Africa. Onyama akandele moto na South Onyogu. Igebi nyokwa muto yota kambala. While I wear property na South Odogu. Embassy hotel on Abuja. Ogalanya mwele go ni dema. Embassy oil and gas. Togo do Nigeria. Onyama. Yo yirimo. Meli na zobolo gobo daji chibe mbuo anyi wetu onye onabola go ibo bononu oba tozu ola mwazobolo na onyama AK 47 na South Africa
mbwede wajomu.
Oh, my God. onwa yeze nkoto nkonyiri mbuchi onwa ojieti manyabole bachobodogu obi mamu daja obi mamu ugede obi mamu ugede
Give up on all.
Jova. Namadena bane gola kuko nobodo ibo. Manobu chuku ne dunya ne mavuma. Mavalo zole. Nenu wani noni mia. Onye meli kenyona, onye meli kenyona, nenu wabaya. Waburo no dele matata o, kona direchi. Waburo no dele njotata, kona dele nechi. Wow. No konye nechi ya, wow.
Chief of Customers is Chief Dozier.
nnewi aja bucho ma na nnewi oji mote mogo oyo ma mbani ana muloyi mu notolegu no manem na nnewi Kakamele Yesi papa nyana Nane molo nyabu Lolo Monica akamele Yesi mama o Noya dele ye ma o Mama o Mama o Kanyiji malodo Manyalu zena first talk Na Lagos State Anyega bulili Rose Bear Hotels and Garden Nigeria Limited Ivanyiji malodo Wajimate mago wanekemo Wajune mago wanekemo Yes, I'm gonna South Africa, Nina, or you mumba. Yes, I'm gonna Lola, Lola Veronica, Akamele, Mercy, South to do well. Yes, I'm gonna Lina, one year, Volonania, Chivu Chuku Mando.
Ije go
no di no go, ije go
no di no go,
ona ga se mwemba. Deliver me the melody about the